Mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet ku rubuga rwacu arirwo www.radioyacu.com. Turi no kuri YouTube no kuri rubuga rwa Facebook byombi VOA Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Aloys Bigirimana afatanije na Engineer Cornelius. Turabasuhuje mwese arabakumva aho muherere hose ku isi kandi tubahikaze mu kiganiro muri isanga. Turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere no guteza abandi imbere biciye mu buryo butandukanye. Uyu munsi nkuko bisanzwe buri wa kabiri kanakanya kumwihariko wabari n'abategarugori. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu bakunze ijwi rya Amerika muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nongere mbaye kaze mwese kuri radio yanyu nshuti banywanye. Muze rero dusangire inama n'ibitekerezo ku bijyanye n'iterambere guhera ku muntu ku giti cye hunyuze mu matsinda ukagera mu karere. Muduhe nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara tubahe ijambo muganire n'abatumirwa. Aloys Bigirimana arakira telefone zanyu. Uyu munsi twatumiye Madame Clementine Mukarubayiza aradusobanurira mu kanya ibyo bamaze kugeraho mu itsinda ryabo ari ryo ryitwa Abunze Ubumwe. Clementine, uraho neza? Urakomeye?
Ndaho neza, ndakomeye.
Ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Hano ku murongo wa telefone tufite na Emmanuel Nizeyimana, ni umwe hari ko abagore uyu munsi ariko na twatumiyemo n'abagabo kuko nabo bari mu itsinda nk'uko nari mbivuze Abunze Ubumwe. Emmanuel Nizeyimana, uraho neza? Urakomeye?
Muraho neza.
Nawe ngushimiye uyu mwanya no kwitabira ubutumire bwacu.
Murakoze cyane.
Turaza kuguha umwanya rero wunganire Clementine muri kiganiro. Muherereye mu karere ka Kamonyi, mwibumbiye mu itsinda Abunze Ubumwe nk'uko nari namaze kubivuga mu mwanya, riri mu karere ka Kamonyi, akagari ka Mpushi mu murenge wa Musambira. Muri iri tsinda murahinga, mukorora, mugakora ibimina, muraboha kandi mugafasha abatishoboye n'ibindi bitandukanye nk'uko muza kubitubwira mu mwanya. Mwiteje imbere kandi muteze imbere abo batuye mu karere mubarizwamo. Nagira ngo nguhereho Madame Clementine, utubwire muri makeya iri tsinda ryanyu Abunze Ubumwe rigamije iki, ryashinzwe ryari?
Iri tsinda Abunze Ubumwe ryashinzwe muri za 2019. Twatangiye turi abadamu, twagiye dusigirwa ibikomere na Jenoside yakorewe Abatutsi, dutangira turi abagenerwabikorwa mu mushinga Sevota itubumbira mu matsinda. Twatangiye duhugurwa ku bijyanye n'ubuhinzi, aho twaganiriye batwigishije, bagiye badusobanurira uko umuntu yatangira guhinga akoresheje ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera, ku buryo njye naje kubona harimo igisobanuro gihambaye kuko haraho nahingaga nk'ibiro bitandatu ngasarura ibiro 25. Ariko nyuma yo gukoresha ubwo bumenyi ifumbire mvaruganda aho nateye ikiro n'inusu nasabye ibiro 40. Urumva rero ko hari harimo ikinyuranyo kigaragara. Twakoze n'ubworozi. Sevota imaze kudufata yaduhumbiye mu matsinda y'ubufatanye n'ubufashanye. Twatangiye gutanga amafaranga 200, tukayateranya tukagenda tworozanya amatungo aho umuntu yaguraga icyana cy'ingurube kimwe. Tuza kuzenguruka. Nyuma Sevota nayo yaje kudutera inkunga y'amafaranga 1,000,000 dutangira kwagura ubworozi bwacu bw'ingurube ku buryo twabashije no kubona ifumbire ku buryo bworoshye. Mu matsinda yacu twabashije kurwanya nyakatsi mu buriri nk'abadamu nibumbiye mu mushinga wa Sevota. Kubona umudamu wo muri Sevota ukiryama ku bishangara. Mu matsinda twigiyemo no kuboha, tuboha ibiseke aho umudamu yakangurirwaga gutunga igiseke iwe mu rugo bikamufasha no gukora agaseke k'amahoro. Aho tugenda dusurana mu ngo, buri wese akamenya mu rugo rwa mugenzi we, bikatwongerera urukundo. Ako gaseke akagakoresha atagombye kujya kugatira, ahubwo akavanye iwe mu rugo. Tuboha n'ibintu by'imitako itandukanye. Ibyo biseke byagiye bituzamura ku buryo no mu karere aho dutuye usanga abantu bagiye baza bakaza kubigura hafi ku buryo biboroheye bitabagoye.
Turaza kugenda tubiganiraho buhoro buhoro kugira ngo mugende musobanura buri kintu, kuko uyu mwanya n'abakunzi b'ijwi rya Amerika baraza kukubaza cyangwa se babaze na Emmanuel bagenda babaza ku byo mukora. Ye ndumva ntimumaze igihe kinini, ni 2019 ntabwo ari igihe kinini, ariko ndumva ibyo urimo kutubwira mwarageze kuri byinshi.
Irahari kuko
yego
irahari ibyo ni ibikorwa dukorera mu matsinda.
Reka tubaze na Emmanuel, iri tsinda ndumva ryaratangiye ari itsinda rigizwe ahanini n'abagore, mwe mwinjiyemo gute, abagabo uruhare rwanyu ni uruhe muri iryo tsinda?
Twaje kwinjiramo nk'abantu b'abagenerwabikorwa ba Sevota. Sevota yaraduhamagaye, jyewe ndi umwe mu bagabo bashatse umugore wari urokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hanyuma Sevota iramufata, hanyuma natwe baza kudufata badukorera amahugurwa atandukanye ku buryo bwose. Dushimira uyu mushinga Sevota, kandi by'umwihariko dushimira n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu dufite cyacu cy'u Rwanda. Aho rero baze kuduha amahugurwa atandukanye, igihe kigeze rero iryo tsinda rivutse, natwe abagabo twiyumvamo ko dukwiriye gufatanya n'abagore bacu kubera amahugurwa bari bamaze kudukangurira. Tugezemo rero dusanga birumvikana bafite bari kuboha. Ntabwo twebwe abagabo tuboha.
Nange kubaza niba muboha mukora ibi kimwe mubashakira ibyo babohesha?
Tubashakira ibyo babohesha, noneho nk'ibyo byo gutangana amatungo bagabo tukajya kuyashaka n'ubwo buryo.
Ndeka Clementine, muraboha abatazi kuboha, watubwiye ko muhinga mukorozanya, abatazi kuboha murabibigisha? Ko burya umwuga wo kuvuga ubuhinzi umuntu ashobora kubyiga igihe icyo ari cyo cyose akabimenya, ariko no kuboha ni kimwe?
Kuboha nabyo twarabyigishijwe, nabo turabibigisha, nta muntu ubu ngubu utazi kuboha. Nari mfitemo mu mama umwe wambwiraga ati ngewe rwose ntago ndeba, ntabwo kuboha nzabishobora. Ariko tumariye kubimwigishwa aka kanya aratubwira ati ubu ndareba.
Byamuhumuye amaso.
Amaso yarahumutse ndareba rwose, ubusanga anabikunda cyane anabishishikariye.
Mubahesha urushinge se? Urushinge burya biroroshye.
Inshinge y'ibi byatsi turimbura, barimbura hariya, cyangwa se n'urushinge rwo kudoda.
Rusanzwe uru rutoya?
Cyangwa se tugakoresha n'imifuka. arabakoresha imifuka ariko bagakoresha ubwo bushinge n'ubundi kubakoresha niyo shinge kubisake iyo dushaka ko tubitakaho n'amabara hari ibyo dushakaho amabara ayo mabara dukoresha ubuntu bwa biswi
rakantu
ka biswi turukagafata tukagakata neza icyo imitako ku buryo ugasanga n'utuntu dushashagirana cyane tuba duteye n'amabengeza
akantu ka biswi gose ako akaba gapfugitsemo biswi se nagacyo ubwo ngubwo
kari agashashi kaba gapfunyitsemo biswi kariya turagafata tukagakata neza ku buryo tugenda tukomeka inyuma ya yashinga ukabona n'akantu gashayininga cyane kabasha no gukubira abakiriya cyane
ntago mutera hamabara aya ngaya asanzwe y'imituku ubururu icyatsi umuhondo n'ibindi
urabona nyine ziriya biswi n'ubundi ayo mabara bivuga ziriya yashyitse uko utangiye n'ubundi araho utakamo umuhondo araho utakamo umutuku araho utakamo n'icyatsi
yego reka nekwizimba mu ijambo abakunzi b'ijwi ry'Amerika nabo barategereje bashaka ko muganira duhere kuri iyamuremye Alexi uranyumva
ndabumva neza mwiriwe neza muraho murakomeye
yego mwiriwe urahagana he
ubu tuvugana ndi mu karere ka Bugesera n'undi kubarizwa aho bita Gashora ariko naho ngaho muri kiriya kiganiro nabonye tugomba kuvugaho aho mukaho ku Kamonyi naho ndahazi
warabasuye se aba bavandimwe abunze ubumwe hari wabuzi aho bakorera
oya ntabwo ndabasura ntabwo ndabona umwanya wo kuba najya kubareba ariko ubwo mbikeye n'ikiganiro numvise bafite byaneye ishyaka cy'ukuntu najya kubareba bari buze no kudufasha baduhe adresse
yego
ariko nge ikintu wenda nababaza nti ese ayo makoperative ko wumva ari ibintu bifite imbaraga kandi bifite akamaro nta kuntu bashaka ukuntu bagira amabranche no mu tundi turere bakavuga bati wenda dufite branche aha naha dufite branche Bugesera dufite branche za Ruhango Muhanga ndetse bakaba bafite n'abandi bantu bakorana nabo mu tundi turere bityo bigafasha urubyiruko ikindi wenda nababaza ese nk'umuntu ashaka kuba akaba ashobora nko kuba ari nk'ikigali cyangwa se ari mu nkengero za Kamonyi bikaba ngombwa ko ashaka kuba ya joininga iyo koperative yabo ese kuyijyamo bisaba iki ese kuyijyamo hari amashuri bisaba badusobanure twumve uko bimeze ubundi baduhe na adresse twumve yuko twazabasura
yego irakoze cyane nawe Alexi uguma hafi agusubize Clementine wumvise ibibazo bya Alexi wamusubize
namusubiza buriya kwinjira muri Chevota nta mashuri bisaba nta n'ikindi kidasanzwe ariko twebwe badufashe turi abadamu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batubumbireho mu matsinda tugomba kugira ngo babashe kutubonera hafi ku buryo bworoshye ari mu buryo bwo gusura ari mu buryo kutungura izindi nama n'ayo matsinda tubamo ku buryo rero bwo yadukenera adresse zirahari n'amatelefoni arahari niyo yakenera n'ibyo bintu yatanga komande nta kibazo yayibona
wamubwira adresse se nka boîte postale cyangwa ahantu wamusobanura neza aho yabasanga nabivuze muri rusange ko mukorera impushi wamubwira neza aho yabasanga aramutse abakeneye niba binashoboka kamuhana telefone n'abandi bakayiboneraho
telefone ubwo namuhe yanjye
yego
namuhe yanjye telefone yanjye neza 08 21 41 742 aho dukorera ni mu kagari dutuyemo
yego
tuyatseze ahantu mu gashyamba tugakora ibyo bikorwa byacu iyo tubishoje tugira tubaha buri wa gatandatu ariko ikinina tukagikora rimwe mu kwezi
yego
iyo dushoje rero buri muntu atahiwe undi agatahiwe na n'ubwo buzima tubamo
ariko mukorera ahantu mukorera mu gashyamba se gusa imvura iguye
akagari karahari iyo imvura iguye tujya kugana mu kagari twegeranye nako gukorera hanze ni ukugira ngo twicare ahantu twisanzuye tubone n'akayaga tubashe no kuganira tugaseka tuhavamo n'ibyishimo muri make
yego
imvura yo iyo iguye tujya kugana mu kagari karahari
yego ubu ni ukuvuga ko mushobora kwakira abandi bantu aba nk'urubyiruko
nko samahembarakindiye
eh uko yabivugaga umva gashaka ko byagera no kurubyiruko mufitemo se n'abakobwa cyangwa abasore baza babagana nabo mugafatanya
hari amatsinda hari ayindi tsinda byavutse by'urubyiruko ngo bigitangiye bwo ntago rirashinga imizi neza ariko birimo kushaka kugerageza naryo
hanyuma hari abo mukorana hanze ya Kamonyi mu yandi matsinda
amatsinda
hari abandi mukorana Alex numva gasa nkaho yavuze ati gukorana n'abandi Alex ikibazo cyawe niba nacyumvise neza ushaka kumenya niba bakorana n'abandi hanze Alex uranyumva banza yavuye ku murongo ye kumenya niba aba niba hari andi matsinda mukorana hanze nk'ubufatanye hanze mu yandi matsinda sinzi niba yifuza genda kumenya amatsinda ya Sevota cyangwa se andi matsinda akora nk'ibyo mukora niba hari ahandi aho muhurira n'abandi bantu bo hanze ntago nyumvise navuze nti mu byo yabazaga yibazaga niba hari andi matsinda yo hanze atari iryo ryanyu andi matsinda hanze mukorana nayo mushobora kuba mufite ibikorwa bimwe mu buryo bwo kungurana inama cyangwa se no gufashanya mu bundi buryo
amatsinda arahari kuko buriya niyo twateranye Sevota ikorera mu turere twose tw'igihugu hari igihe baduhuriza nk'ahantu hamwe tukagenda tukamurika ibikorwa dukora tugahura n'abanyarubaka tugahura n'abagesera tugahura n'abanyanza uburyo duhura n'andi matsinda ari nabwo tugenda tubasha kugenda dukopera kimwe hirya no hino hari abatwigiraho ibyacu natwe tukigira ku byabo bitewe n'uko twahuye buri muntu wese yagiye agira ibyo azana
yego ndibaza ko igisubizo mu muhaye cyumvikana twakire noneho Siriro Muvunyi Siriro uratwumva Hello yego Siriro wiriwe neza
muraho neza
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego mbere na mbere ndabanza nshimire abo batumirwa mwatuzaniye ariko ngira ngo nsobanuze mu magambo arambuye Sevota bisobanuye iki hanyuma ikindi kibazo nagira ngo mbaze uburyo iryo iyo koperative yatangiye n'abadamu barokotse jenoside yakorewe abatutsi urebye bibumbiye hamwe ese abatararokotse jenoside yakorewe abatutsi muri mata 94 bo ntabwo bo babasha ko ntabwo bo ntabwo babanamo barimo cyangwa se nta ubundi muri rusange kugira ngo bakire umuntu bisaba iki ese ni igiki ni letera mbere imaze kubagezaho muri icyo gihe bamaze nubwo ntari kukibuka neza nacyo bakinyibutse nyine igihe bamaze nyine murakoze cyane
murakoze batangiye muri 2019
yego
deka rero muho mwanya gusubize Clementine ariko be hafi muvunye
abantu bandi bari hanze ari hanze yatwe barimo twaravanze nabo barahari ari sindi kindi kimwe na kiri iruhande rwaho nacyo dukorana nacyo gikorana naho mu kagari nako ariko wenda nuko dukora ku buryo butandukanye ariko baravangavanze turavanze n'abo bantu turavanze kuko buriya ingaruka za jenoside ntawe zitagezeho rwose zagiye zimugeraho naravanze rwose nta kibazo
hanyuma yabazaga ngo ibikorwa by'iterambere Siriro wanyuzwe
ibikorwa by'iterambere
ibyo mumaze kugeraho
urabona twavuze ko natangiye mvuga yuko twageze ku kintu cy'ubuhinzi turahinga mvuga ku bworozi ngaragaza yuko bageze niba dutera inkunga tubasha kwagura ubworozi bwacu hari uburyo bwo kuboha ibyo biseke nabyo nabivuze ko bitinjiza amafaranga ni muri ubwo buryo ubu ngubu umuntu w'umudamu nta mudamu ugiteze amaboko ubungabo ngo mpakunyu amavuta yashize isabune yashize abana nta mwenda bafite icyo cyo twaragikemuye ku buryo n'uburyo bwa mituweli dusanze umumama aragenda agatera amafaranga mu kidini akajya kwishyura mituweli kuko buriya ubuzima narunze mutura mu buzima mu mubiri muzima uburyo bwo kwivuza mu kwisungana ibyo bimena nicyo bitumara iki umuntu abasha gukemura ikibazo afite mu buryo bworoshye kandi ugasanga no mu rugo byongera umutuzo niba wabwiraga umugabo uti ntisabune mpumunyu kano kanya akabona nta kintu urimo kumubaza kuko ubasha kubyikemurira rimwe na rimwe tubasha kugenda tubikemura
yarabajije
nabyo numva
nacyo ni ikintu gikomeye mwagezeho nibyo yarabaje ngo Sevota bivuze iki
Sevota yatangiye Sevota ni umuryango wabashije mu muryango ufasha abo badamu bahuye n'ibyo bibazo igikorwa bijyanye n'ibikomere by'ihungabana yabafashe mu bwo buryo ikajya ibavura ibyo bikomere natwe ubu ngubu twagiye tubivura tukubaka ubudaheranwa kugira ngo tubashe gutera imbere
nk'uko umuyobozi wayo yabitubwiye ni umuryango w'isanamitima hanyuma Siriro Muvunyi wumvise neza cyangwa hari ikindi kitarasobanuka
halo
we hari ikitasobanutse cyangwa byose urumva
ikindi nagira ngo mbabaze murabona 2019 2023 ni imyaka mikeya ishize babashe kwibumbira hamwe ese barateganya kuzagera kuki wenda hari ukuntu bashaka kuvuga bati turakora ku buryo bizarenga kuba twikemura ibibazo byo mu rugo by'ubukene n'icyo kintu bari guteganya kuzageraho mu bihe biri imbere kubera ko nanone baramutse bakora gutyo bakomeje gutyo ntabwo byabihagije bagomba kwaguka nyine bakaba bagera nko kubikora ku buryo bashaka kuba bavuga bati dushyize inzu hariya twubatse amazu hariya ashaka gukodeshwa tuguze imodoka iri mu muhanda irakora kuko ibyo byonyine numva bidashobora kuba byabafasha cyane ko ari n'amakoperative ajya ashingwa gutyo ugaheruka ashingwa akora gutyo ariko ukazayoberwa irengero ryayo hamwe namwe covid 19 yagiye akoma mu nkokora ugasanga yarasenyutse bo barateganya gute ni cye kintu bashingiraho kugira ngo baziyubake bagaragaze neza uburyo ki n'abanyamuryango badashaka kuba bacika intege ku buryo bakumva ko n'abayobozi babo bakuru bashaka kuba babarira mu mibare banyereza nk'imitungo yabo murakoze cyane
urakoze Siriro Clementine hari icyo kibazo se yenda uraza kutubwira n'ingorane mwamba mwaragiye muhura nazo n'uburyo mwazikemuye ariko hari ikibazo mwigeze mugera cy'inyerezwa ry'imitungo
oya icyo kibazo ntabwo turahura nacyo kandi ngo tuzahura nacyo kuko abayobozi bacu baraduhuguye bihagije kandi baranadusura kenshi mu matsinda ni ukuvuga ngo ubungubu ayo mafaranga nk'icyo nteganya njyewe numva uko byanagenda twafunguje konti kuri banki urumva ayo mafaranga abafite umutekano kuri banki ntabwo yajyayo ngo aribwe ntabwo bishoboka turateganya rero kwagura tukaka n'inguzanyo kugira ngo ibikorwa dutinyuka dukorane n'amabanki kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka bigere no ku bandi n'abazatwigiraho birumvikana ko nitumara gukorana n'amabanki tukaka inguzanyo tukabasha no kuzishyura neza tuzakomeza dutera imbere n'ibyo bintu byo kubaka birashoboka kuko buriya amakoperative atangira ikintu gitoya ariko akagenda akura
yego
Sevota rero ituri inyuma kuko dufite umufatanyabikorwa mwiza izo mpungenge rwose ndazimumaze ntabwo zizabaho kandi tuba twarahuguwe
hari tuganira mbere y'ikiganiro wambwiye ko hari ibikorwa umuntu akora by'urukundo harimo kubakira abatishoboye reka ikibazo ngihe Emmanuel muri ibi bikorwa byo gufasha abatishoboye ndibaza ko nk'abagabo mushobora kuba mufitemo uruhare runini watubwira muri make uko mubigenza
hari ibikorwa dukora nko mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hari abarokotse jenoside batishoboye dufasha mu buryo bwo gusana amazu dukoresheje amaboko yacu no kubafasha mu bundi buryo butandukanye ibikorwa turabikora
yego nanije kumubaza komeza
Ntunganiye Emmanuel hari abantu batishoboye bari hanze y'itsinda nk'ubu ngubu guhera muri za 2021 niho twatangiye gukora iki gikorwa by'urukundo tumaze gukora ku mazu 4 aho tugenda rwose umudamu agafata ukavoma amazi tugatunda amabuye tugakata icyondo tukabumba amatafari ibyo bintu bitayukuriye ku muntu w'umudamu sanga twakase icyondo twabumbye amatafari tukaba n'abayedu tugahereza
nta kidakwiye ku mudamu ibintu byose barabishoboye
turabishoboye twagaragaje ko tubishoboye
mukomereze ahubwo
yego
reka kutwakire noneho Frederic uranyumva
alo
wiriwe
muraho neza ije nini
ndumva dufite n'undi mushyitsi aho ngaho
ni umwana mbandi mu kazi turi kumwe
mwigisha hakiri kare
yebo nk'uko muvuze ni Frederic Sarupongi burega mu karere ka Rundo Majyaruguru y'u Rwanda
yego
hanyuma mbere na mbere twishimiye ikiganiro muri kukigezaho ku bijyanye n'amakoperative cyangwa se no kwibumbira hamwe n'uko abantu batezanye imbere ariko icyo nashimye cyane ni uko nk'uko umuyobozi yabivugaga amakoperative agira uruhare mu guteza imbere abanyamuryango cyangwa se kwibumbira hamwe hatavuyemo no kuba bafasha abantu bafite intege nkeya nkaba nifuzaga kumubaza ikibazo kimwe nkamubaza ni ese kora ahantu usanga tuye twumva nk'amakoperative ariho ibibazo yaba ari amakoperative cyane nk'amakoperative ahuje abantu bakora umwuga umwe atari ukuvuga ngo ni ubuhinzi nk'abamotari ese bo babasha gute guhangana n'iyo situwasiyo kugira ngo batavukamo amakimbirane yasinye amakoperative tubwire sitarategi bakoresha kuko natwe amakoperative tuyabamo ariko usanga hagiye haba harimo ibibazo bitandukanye ariko uwo twagize imana yo kumugira nk'aho mu karere ka Kamonyi urumva ko ibikorwa bakora ni byiza ariko turagira ngo mu by'ukuri atubwire ni izihe sitarategi bakoresha kuko hari igihe usanga amakoperative arimo uruntu runtu ariko urumva ko nibuze hari icyo bagezeho adusobanurire
reka nze muhe umwanya gusobanurire ariko niba hari n'urugero rufatika yenda waba ufite waheraho nawe ubwo washobora kuba uri umuhaye yenda nawe ashobora kuza guheraho aguha igisubizo yenda mu buryo bo bakora kugira ngo birinde ko havuga ikibazo Clementine munsubiriza Frederic
twarahuguwe navuye ko twahuguwe n'ibintu byo guhosha amakimbirane twabihuguwemo urabona mu matsinda tubamo nakubwiye ko dutangiye vuba icyo kibazo ntabwo turahura nacyo ariko niyo cyaza mubuye iyo twigisha bwo guhosha amakimbirane niyo hageze akandi kantu gato gashobora kuboneka twicara hasi mu itsinda ryose tukabicocera mu itsinda kandi tukaziha umurongo bikagenda neza ntacyo turahura nacyo ariko n'akaje n'akabazo kavuka mu itsinda twicara hasi nk'abanyamuryango dushyize hamwe twari uburyo bwo guhosha amakimbirane twarabyize hanyuma tukagatotera mu itsinda kandi bikarangira
reka numve niba Frederic hari akubaze niba hari ikindi yifuza kubaza cyangwa se niba hari urugero rufatika yifuza guheraho kugira ngo umuhe inama Frederic
nakumveje ni icyo nari nshatse kuvuga harimo igihe nk'aho nk'inama mu Rwanda tugiye kumva ikibazo cyane gikomeye cya koperative y'abamotari aho batavugaga rumwe ko hari n'umwe muri bagenzi babo wari umuyobozi yagurishije inzu bakoreragamo ugasanga ni ikibazo kibumbiye hamwe ariko abashije kunsubiza mu by'ukuri ko bo bahuguwe mu buryo bufatika mu buryo bwo guhosha amakimbirane kandi ni byiza turabishimangiye numva nta kindi nama baza ubwo ndabashimira ko mwamuze tumiriye murakoze cyane ijwi rya Amerika
nawe urakoze cyane kudukurikira Emmanuel nk'ibi bibazo bijyana na aravuga ati amakimbirane cyangwa iki hari mwebwe muri abagabo ariko mukorana n'abagore muri mu itsinda rimwe najya nkubaze wowe nk'umugabo abagabo mufite mbere na mbere bangana iki ugereranije n'umubare w'abagore hanyuma mukorana gute ntabwo mujya mwumva hari ukuntu yenda baba bavuga bati nk'abagore baba babangamiye sinzi niba wumva icyo nshaka kuvuga ubu nenda ko bafashe umwanya munini kurusha mwebwe b'abagabo
nta kibazo tujya tugira tubamo turi abagabo batandatu usibye ko twagize ibyago muri iyi minsi dutakaza umugabo umwe
mwihangane
yitaba Imana ariko abo badamu nk'uko yahoze abivuga umuyobozi wacu
tugira amahugurwa sevuta yaduhaye amahugurwa menshi ibintu byitwa gukemura amakimbirane no kuyakumira taraba ni isomo twize bihagije ubwo rero kandi twize n'icyo bita ubwuzuzanye turuzuzanya nk'uko abikubwiye turaganira kandi ukabona igitekerezo duteruye tugihuriraho urabona yaduhamagaye akavuga ngo iki gihe tuzafasha umuntu uyu n'uyu avuga isaha tukahahurira ntabwo tumubonamo ko hari umugore kuko twebwe twarigishijwe murakoze cyane
murakoze nawe hanyuma mute Clementine muhitamo gute uwo mugiye gufasha muhera kuki ninde ufata icyemezo cy'uko uriya muntu ari bufashwe cyangwa se ko ari bo ikibazo cy'ikihutirwa kurusha icyundi
Sevota rero yaramamaye inahangaha hari igihe n'ubuyobozi bwite bwa leta ndavuga nk'ubuyobozi bw'akagari butiyambaza mu bantu barimo kubakira abantu batishoboye bakavuga bati dukeneye imbaraga zanyu kuko bazi ko baduhamagara tukabumva ubwo iyo babivuze mpitamo nkera ku banyamuryango tugahana isaha tukagenza ibintu tukabikora bose niyo n'umuyobozi mwamubaza icyo kintu yakibahamo ubuhamya byakibahamo ubuhamya n'ubu ejo bundi hari umuvandimwe wacu uwo mwitsinda ubundi twakoraga abo hanze y'amatsinda abo bantu bane nkubwiye n'abo hanze y'amatsinda n'abo hanze y'itsinda cyangwa mu itsinda mo imbere ariko ejo bundi hari umudamu nawe wo mu itsinda waje kugira ikibazo cyo kubura ahantu ho kuba biba ngombwa ko dutangira kujya nawe kumufasha narabahamagaye kuko baranyitaba turagenda tumwumvira amatafari ubu n'ubundi bufasha bundi tuzakomeza tubukore Isha rero rwose y'ubuyobozi buratwiyambaza kuko buzi ko duhita tubumva vuba cyane
namwe si yo mubiyambaje nabo
bahita niyo habaye iriya gahunda y'ibijyanye no nigoroba y'imiryango twitabira ibijyanye no kwibohora ibijyanye n'umuganura dufata n'umwanya tugafata ijambo tugafata umwanya mwebwe birori tukavuga ibyo sefota yatugejejeho tukanabimurika bakanabibona ntabwo ari ibintu biba biri mu bwiru ni ibintu tugaragaza
byaha n'abandi umuhate wo kugira ngo babegere nabo babikore nk'uko yavuze ati ubwo twumvise ibyo bakora natwe dushobora kubiheraho
usanga abantu babikunze cyane nk'ubumve nk'aho kugaseke k'amahoro agaseke k'amahoro ni akantu dukora buri muntu akavana igiseke mu rugo iwe ajyanye n'ituro runaka yashyiramo ibishyimbo yashyiramo icyo afite tukagenda tukagihuriza mu rugo rumwe iyo tugezeyo tugira umwanya wo gufata umwanya tukaganira aho twagiye ugasanga yatumiye n'abaturanyi ugasanga abantu barishimye cyane mbese ikindi uko agaseke k'amahoro karamamaye cyane katumye na Sevota yamamara cyane
hari abadamu twigeze kuganira bambwira ko nabo bakoresha agaseke k'amahoro bakajya guhemba babyaye bagasura abo baturanye ibintu nk'ibyo
hari nubwo tujya twigishwa nk'uri mu itsinda ugasanga ntasezeranye ubona we yarigishijwe aragasezerana yaba adafite ababyeyi tukagenda tukamuhemba ibibazo byose tukabikemura
uravuga ko ubuyobozi iyo mubitabaje muba mwiteguye rwose mugahita mugenda mugafatanya mwebwe iyo mubakeneye iyo mukeneye ubuyobozi ko haba ko akenshi bishobora gufata igihe kugira ngo ubuyobozi bubashe gufata icyemezo cyo kurekura nk'amafaranga runaka kugira ngo ajye gukora ibintu ibi n'ibi bigomba kunyura mu nzira za administration z'ubuyobozi iyo bakeneye byihutirwa namwe muhitamo babona tuvuge musanze nta mafaranga mufite yo kugira ngo musakarire nk'umuntu kandi mubona ko byihutirwa
icyo gihe nabo icyo baba badusaba ni imbaraga z'amaboko izo mbaraga z'amaboko turagenda tukazitanga imbaraga z'amaboko turazikora noneho nabo akenshi na kenshi iryo sakaro riba rihari nibo bakunda kurishaka ntabwo turahura na kenshi imeze gutyo kugira ngo dusakarire umuntu oya ahubwo izo mbaraga zaba ari gutinda amabuye zaba ari gukibanza zaba ari kumva amatafari zaba no kuzamura inzu turabikora ariko kenshi na kenshi ibintu by'isakaro ubuyobozi nibwo bukunda kubikora
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga aho turimo kuganira n'abunze ubumwe bo muri mu karere ka Kampushi ni mu majyepfo akarere ka Kamonyi yego akagari Kampushi mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda Clementine Mukarubayiza niwe mutumirwa wacu uyu munsi yafatanyije na Emmanuel Nizeyimana muri iki kiganiro cy'umunsi wa kabiri twahariye abadamu twakire noneho Idrissa ariko dusaba n'abadamu nabo kuduhamagara nyamuneka Idrissa
murakoze cyane Jenny mukuru
niko se watubwiriye n'abadamu muri kumwe nabo bakagira uruhare muri kiganiro
Ndabitabira cyane nuko mora mbivuga nyine abadamu nibakure aboko mu mfuko bagane kwiteza imbere kimwe nabo badamu nyine kandi nkabagushimira ije ni kuba watumiye mu muvandimwe nyine twanyuze n'ibyo bakora n'ibyo bamaze kugeraho
yego
kandi ntonga bashimira cyane bakomerezaho kandi no kandi sabira ikindi kimwe inama zabo zirakenewe no mu bandi nuko muravuga cyane urubyiruko nyine tugomba kubigiraho cyane urabona ahantu bagenda ni ahantu heza cyane kandi nkabisinya bahana ibitekerezo bisabira ngo begerere ikindi kubera uwo musaruro ubashe kugera kure cyane kimwe no hanze y'u Rwanda nyine ni ukuvuga ngo babyishoboza bo bonyine bitabire gahunda za leta begere leta ibafashe muri ubwo bucuruzi bwabo kandi nkongera nkabisabira ngo kandi nkabisabira ngo begere nk'urubyiruko nyine dukeneye ibitekerezo byabo kubera twebwe nyine biradusaba imbaraga nyinshi cyane
yuvuze Idris yuvuze ngo hanze urushaka ngo bacuruze ibyo bakora hanze cyangwa hari ikindi batekerezaga
ni ukuvuga ngo uyu musaruro kugira ngo ugere ku bantu bose ni ukuvuga ngo tugomba kuwihaza twebwe mu Rwanda nyine kandi noneho nkabongera nkabugira ngo no hanze muri Afurika naho uwo musaruro no hanze ya Afurika uwo musaruro ubukenewe kubera ngo hari n'abandi banyarwanda baba bakeneye mu bindi bihugu baba bakeneye n'uwo musaruro w'iwacu nyine
yego Clementine Idrissa ati mugeze ibikorwa byanyu hanze mwagiye mu imurikagurisha riheruka
ku Ruyenzi twararyitabiriye iheruka kubera ku Ruyenzi
nuko
twagiyeyo
hari ubwo se mujya mugurisha ibintu byanyu hanze ibyo mukoramo cyane tuvuge nk'ibyo by'ubukorikori ndibaza iby'ubuhinzi sinzi ariko ibindi ibyo hari ibyo mugurisha hanze
oya ntago turakora ibintu bibasha kujya hanze ariko duteganya ko dushobora kuzabyoherezayo kuko ubu hari ibintu twatangiye kubaha byitwa imitemeri iyo mitemeri duteganya ko ishobora kuzambuka u Rwanda ikajya hanze
sevota buriza bibafashamo
izabidufashamo n'ubundi niyo yadufashije
imitemeri ubwo ni imitemeri y'iki
imitemeri ni utuntu tumeze nk'imitemeri nk'uko wabona imitemeri ya kera y'ibyansi uko ibyansi byabaga bimeze cyangwa umutemeri w'igiseke ariko ntabwo bimeze kimwe
hanyuma kagakoreshwa iki
ariko kaba gatatse amabara ukuntu kaba gatatse amabara ukuntu keretse ngiye nk'uko ntuza nkaba nagufotora nk'uko tunakwereka uko tumeze natukwereka ubwo sinabona uko mbikubwira ariko iyo mitako turi gukora duteganya ko ishobora kuzambuka ikajya hanze
uwo mutemeri urumva ni umutako ntabwo ari uwo gukoresha ku
ni imitako hari n'ibindi tubaha bita imisozi dukora imitako itandukanye duteganya ko bishobora nabyo kuzambuka bikajya hanze
yego nagira ngo tubitandukanye
ibikorwa wacu arahari byose azabidufashamo
nagira ngo tubitandukanye n'umutemeri bakoresha ku cyibo cyangwa ku cyansi cyangwa no ku kindi
kintu
yego ndumva abakunzi b'ijwi rya Amerika bishimiye ko mufite aho mwageze ndetse numvise abaha n'inama z'ukuntu mwagerageza kugera kure Emmanuel abagabo mwebwe mu ku ruhande rwanyu munyunganizi muzanira abadamu iyo mwicaye hamwe uretse nko gukemura amakimbirane ni ibintu bishobora kuba mwaganirira hamwe hari uburyo mujya mwicara mu itsinda ry'abagabo abandi rero bakicara mu itsinda ry'abagore ku buryo mushobora namwe kugirana inama nko mu bintu mudashaka kuvugira mu ruhame
cyane urabona nk'iyo umugabo muri twe hari agatotsi kavutse mu rugo tukakamenya duhita tumugenderera abagabo turamugenderera hanyuma rwose tukamufasha gukumira ntidutume ibintu bijya hanze. Ntitwumva ko umugabo wacu wo mu itsinda ryahuguwe na Sevota ko yajya mu manza hanze z'amakimbirane yo mu rugo.
Kandi mwe muzi uko bayakemura,
kandi twebwe tuzi uko bayakemura, twarize n'ubwuzuzanye. Turabikora rwose, tugira abagabo hariya aho ku gasantere k'imushi bahacururiza, hari igihe njyewe ndi kure yabo ariko tujyayo tugahura tukaganira.
Nuko ni igikorwa cyiza. Hanyuma Clementine, wakomoje ku bijyanye n'agaseke k'amahoro, uvuga uti umuntu akafata ibishyimbo n'ikindi kintu yashobora gushyiramo akajya gusura umuvandimwe, ni ibintu muvana mu ngo zanyu cyangwa hari n'igihe mushobora kuba mufite ubuhinzi mu byavuye mu buhinzi bw'iri tsinda ryanyu mushobora gufatamo mukajya gufasha abakene?
Iyo gahunda y'agaseke k'amahoro tuyikora mu buryo bw'itsinda, ariko ubu turateganya no kuzajya hanze y'itsinda. Mu buryo bw'itsinda ni ibyo nshobora gukora ngewe n'abanye mu musaruro wanjye, n'undi ndagakoraho tugahurira mu rugo rw'umuntu umwe ariko muri batwebwe. Ariko turateganya no gukora ako gaseke ku bantu bari hanze, nk'umuntu babaye kurusha abandi, babona nk'uwo nguwo tuba twagiye kubakira n'amaboko tuba twamuhaye. Ariko tugateganya no kuba twagira ikindi kintu dusohora nk'ako gaseke tukakajyana k'uwo muntu nanone ufite ibibazo, kuko harimo abantu bafite ibibazo hanze aha. Turabiteganya, ntituratangira kubikora ariko turimo kubiteganya. Ariko ako gaseke k'amahoro ko bwite tugakora mu itsinda ry'abanyamuryango bwite nyirizina.
Yego. Ku murongo wa telefone dufite na Norbert, uranyumva?
Wiriwe
neza? Urahagana he?
Yakomeye.
Yego yego.
Majyaruguru y'u Rwanda, Karere ka Karongi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo rero kuri abavandimwe.
Mbere na mbere kamaze kwinjira ijwi ry'Amerika riba ryatuzaniye abatumirwa tukaganira n'Abanyarwanda, anashobora aho baba baherereye hose. Ni byiza kuba abo bahinzi cyangwa muri iyo koperative hari
ntabwo turimo kukumva neza. Ongera usubiremo ikibazo cyawe. Yego.
Ndakubwira. Uko nyumva?
Komeza.
Nende kubwira. Ni byiza kuba ari mu byami kabari niba bagezeho. Ariko nibaza se n'ubwo bworozi bwabo hari imbaraga zongerwa cyangwa se hari icyo bashobora gukora wenda nk'abanyarwanda bagafasha abatishimye badafite na nk'ayo matungo bakaba bayabaragiza.
Reka bagusubiza. Biracika ariko ndumva bisa nk'aho byumvikana. Urabaza niba mu bworozi hari imbaraga bashyizemo ku buryo bashobora kuba bazafasha n'abandi batari mu itsinda bakaboroza cyangwa bakaborora?
Nanone nk'ayo matungo wenda bafite ubwo bworozi bwabo bushinge no ku buhinzi, urabona wenda amafumbire bayabona ku gihe se. Ese by'amatungo kumubona ari ikibazo biboneka gute mu buryo butabagoye? Wenda ese ayo matungo wenda ushobora kugerageza mu bantu bayakurikirana bate?
Ntabwo byoroshye gusobanukirwa neza, ariko hari ibyo nagiye numva mu byo wabajije. Urakoze cyane Norbert. Clementine, ngira ngo umusubize. Icyambere cyo nakisubiyemo gatoya, sinzi niba wabashije kucyumva. Ubworozi niba mushyiramo imbaraga, niba mushobora no koroza abandi batari mu itsinda. Hanyuma araho yaje kugaruka abaza niba nabo muramutse niba muyabaha mubikurikirana mute?
nigeze mvuga ko twigeze guterwa inkunga ariko nanasobanuye ko iri terambere ryaturutse mu rugo bwitanyirize na mungo noneho bikomereza mu matsinda nko mungo n'ubundi twabanje korozanya ingurube nyuma duterwa n'inkunga buri mudamu yagiye atega inkunga y'ibihumbi ijana tubasha kwagura bwa buhinzi bwa bworozi ari naho nasobanuye ko byatumye tubasha kubona n'ifumbire ku buryo bworoshye tubasha gufumbira iyo mirima yacu n'ubunyamuryango rero icyo kintu cyo korozanya amatungo turagikora nihereho njyewe ubwanjye atari no mu ruhande rw'itsinda kuko twagiye duterwa inkunga ku mudamu ku giti cye nabashije koroza abantu batatu ingurube uburyo tuzikurikirana rero ubwo iyo umuhaye ingurube iba iyo umwana mutoya arorora yakenera kubyaza akaba yabyaza yakenera kutabyaza imaze gukura avuga ati wenda nk'igihe cy'impeshyi kigeze ubwatsi bukunda kuba bukeya bukabura arakubwira ati ngwino tugurishe ya tungo nta bwatsi mfite mukagurisha ugakura icyana mamwayi bari icyana nk'ubu icyana kiba gihagaze mu 15 mukura ha icyana andi izanyungu zirengaho mukazigabana ku ruhande rwa buri munyamuryango ku ruhande rwe nuko twagiye tubigenza hari ushobora kuba yaragize nka mugenzi we inkoko ya dendo undi akagura ingurube undi akamuha ihene icyo cyose igikorwa twagiye dukora cyane sinzi niba abashije gusobanukirwa icyo yarambajije cyangwa se ntimushobozi uko yacyumvaga
ndaza kubaza niba ntawe uri bambwiye ko atari ku murongo ariko hari ikindi yari yabajije kijyanye n'ibiryo by'amatungo niba mubibona mu buryo bworoshye
ibiryo by'amatungo rero nk'iki gihe cy'impeshyi ku buryo by'amatungo birahenda cyane igihe kindi cy'isanzwe cy'itumba byo ibiryo ntabwo biba bihenda ariko ubu ngubu ikiro cy'ibiryo by'ingurube kirimo kiragura amafaranga 300 tubibona ku buryo bitugoye biba bihenze
ariko
mu itumba wa amafaranga bari makeya ariko igihe cy'impeshyi kubera ko n'abandi baba babikeneye babiha n'inka y'ubwatsi bwabaye bukeya ubwo kubigura biba bigoye
ese amatungo mworora yego amatungo mworora ni ayahe kugira ngo yenda n'abadukurikiye bifuza kuba babasaba inama ni inkoko n'ingurube cyangwa hari n'andi matungo mufite
ubundi amatungo kenshi twahereye ku matungo magufi inkoko n'izo ngurube nizo ziganje cyane
hanyuma ingurube ntabwo zibagora ni ukuzororera mu kiraro
ingurube ziba zifite ibiraro nakubwira ubu ngubu ndakeka ari nk'ibishoboka nkafotora nk'amafoto nkakoherereza bishoboye naza gukorera ariko ni ugushyira mu biraro
ntacyo
mu kiraro rwose nta kindi kigoye twose uzanye n'isoko ibyo ukayiha kandi ingurube zitugora cyane tujya dukunda kugira wenda imbogamizi y'uburwayi tujya tugira kugira imbogamizi y'uburwayi kuko buriya ingurube zikunda kurwara cyane
n'inkoko nazo ngo zitangiye kujya zirwara murateganya gukingiza inkoko inkoko ngo nazo zitangiye kugenda zirwara ku byo zigomba gukingirwa
inkoko ntabwo ndabikora ariko ingurube zo narabikoze urukingo ruhagarara 500 muri ino minsi ishize nari mfite ingurube z'amajigija 3 mu rugo muri ino minsi ishize zagize ikibazo cy'uburwayi biba ngombwa ko nkingiza urukingo ni 500
ubu zimeze neza
zimeze neza ubu ngubu ebyiri zarabyaye indi imwe nayo nayibanguze imaze nk'ukwezi n'igice ibanguze ariko ebyiri zo zarabyaye zifite abana imwe yabyaye abana 5 indi ibyara abana 7
ese ubwo mugurisha icyana cy'ingurube kigeze mu mezi angahe cyangwa ni
ukwezi hagati y'ukwezi n'igice n'abiri niho tubitanga
yego none se utubwiye nk'ingorane zimwe mu zo mugira ndumva wari utubwiye nk'ibi bijyanye n'ibiri ibiryo by'amatungo ko bibagoye izindi ngorane mujya mubona mu byo mukora ni nk'izihe
ndabona mu byo dukora uretse wenda aho bijyanye ku bworozi ku buhinzi byo ni nk'ikirere nyine hari igihe umuntu ahinga nyine ikirere imvura ikabura izuba rigacana icyo kiba kiri rusange ni nk'ikiza ntabwo umuntu abakiteguye n'ibyo biryo by'ingurube uburyo bigiye bikaduhenda n'uburwayi ati nta yindi mbogamizi yindi duhura nayo n'ibyo
hanyuma Emmanuel nk'abantu b'abagabo abagabo akenshi ntabwo bakunze kwishyira mu bintu by'amashyirahamwe wowe nk'umuntu watangiye ukaba uri mwe mwishyirahamwe kandi ufatanyije n'abadamu ni izihe nama waha abagabo bagenzi bawe
numva abagabo banyumva kuri iri jwi rya Amerika nabakangurira kujya mu matsinda kuko amatsinda ni meza abagabo tubana mu matsinda turakundana kabiri tugirana inama iyo umuntu afite ikibazo turakiganira kandi ugataha wumva rwose ubonye igisubizo ikindi mu matsinda ubona ukuntu abandi bakora nawe ukarushaho gukanguka nawe ukagenda nk'uko abandi bari kugenda tubi inyuma gatoya nk'iyo nkunga baduhaye y'ibihumbi ijana naraje jyewe norora ingurube ariko kubera kandi kazi ngira mbona naboneka cyane ndaguzigurisha nshaka andi mafaranga nongeraho ubu mfite inka ya kijyambere yaranabyaye muri iyi minsi ubu abana bari kunywa amata
ni byiza cyane
ubwo rero iyo uri hariya mu itsinda bitandukanye no kuba uri hariya mu muhanda udafite icyo ukora iyo uri mu itsinda abandi ubona aho bageze ukumva ibitekerezo byabo hanyuma nawe ukabyandura ibyo bitekerezo nawe ukabijyana hanyuma ukiteza imbere ubwo rero ndumva nakangurira abagabo kuba mu matsinda kandi iyo turi kumwe n'abo badamu tubona rwose nta kintu bidutwaye ahubwo tubona ari confidence
nuko ni byiza
murakoze cyane
nawe urakoze reka twakire niyo mwongere uranyumva
yego ndi kubumva
udukurikira ahagana he
ni Kigali mu Rwanda mu Karere ka Gasabo Umurenge wa Kinyinya
ijambo ni ryawe
icyo nabazaga abo bantu ko batuye mu Karere ka Kamonyi ni ahagaherera ahagana hehe ndabona twumva yuko umuntu yabisiba nyine umuntu akamenya nyine ibyo bakora byana ngombwa umuntu akabijyamo
Clementine mbugumye hafi Clementine musubiza
karame
musubiza niyo mwongere
na musobanuriye ko natangiye ndivuga ko ntuye dutuye dukorera mu kagari ka Mpushi umurenge ni uwa Musambira akarere ni aka Kamonyi
kandi muri hafi y'ubuyobozi
rwose akagari neza neza turi nako
ubwo rero niyo mwongere wabyumvise uramutse ugiye wahita ubaza
nimero mwatanga z'uko bene umuntu yaba ashatse yabahamagara
yari yazitanze mu kanya kashize ariko ashobora kugusubiriramo ushobora kuba wari
utazitanze nari nazitanze na nizeru kwa ngo umunani 21 41 74
murakoze cyane
mukarubayiza nkamagarariye itsinda abunze ubumwe
niwe uyitaba
ni perezidante w'iryo tsinda abunze ubumwe amazina nyine nkwa bikubwiye Clementine mukarubayiza ubwo wamuhamagara rero niba wumva bikuri ku mutima ubundi ugashakisha uburyo wamusaba inama
nta kibazo rwose nzabikora kandi vuba
wowe hari koperative ubamo se niyo mwungire ayibamo nizere ko wumvise ibyo Emmanuel yavuze ku kamaro ka koperative cyane cyane ku bagabo
abyumvise
urakoze cyane
Mwakoze cyane. Ndabakunda mwese abanyamakuru ba Ijwi rya Amerika bose.
Natwe turabakunze rwose, turabakunda abanywanyi
bacu. Cyane bari hano mu Rwanda.
Abari mu Rwanda.
Eh.
Abari hanze.
Bari yizi.
Twebwe urimo kudukuramo abari hanze. Ariko nibyo ukunda cyane abakuri hafi.
Cyane rwose kandi mwese ndabakunda.
Urakoze cyane, natwe turabakunda cyane cyane ko munadukurikira mukaduha n'inama n'ibitekerezo.
Njye ndabakurikirana cyane rwose.
Ndeka ngutume nawe rero dushakire n'abadamu, abakobwa, abamama bose nabo bajye baza mu biganiro hanyuma ko nab'inama turazikeneye.
Ntabwo igicika pe.
Ntabwo gucika?
Ntabwo igicika buri munsi mba mpari.
Uravuga ukurikira ikiganiro muri Isanga buri munsi?
Mbikurikira buri munsi.
N'amakuru urayakurikira? N'amakuru urayakurikira ya saa kumi n'ebyiri na saa moya
n'igice? Ya saa kumi n'ebyiri na saa moya n'igice.
Ubu byaroroshye, naramuka nagucitse uzajya ujya no ku mbuga nkoranyambaga?
Cyane cyane Facebook ni nkunda kujyaho.
Nuko rero ubwo ugira ibihe byiza.
Yego, murakoze cyane.
Clementine, ukomeze kumva abakunzi b'Ijwi rya Amerika barimo gushima ibyo mukora, intambwe mumaze kugeraho, ndetse no mu rwego rwo gufasha abandi. Uwakwifuza kugira icyo akora nko mu byo mukora, mwamugira nama ki? Duhereye ku buhinzi.
Agize icyo yumva yakunze, nimero za telefone nazitanze, yampamagara tukavugana nta kibazo. Ikindi kandi nsoje, ndagira ngo nshimire Sevota yo yabashije kumpa uyu mwanya. Hari n'akantu kantu nibagiwe buriya, yatwigishe no gukoresha ikoranabuhanga.
Oya, urabitubwira rwose, turacyafite iminota.
Niyo ndi gukoresha. Numva ko mfite ikindi kintu nungutseho mu mutwe. Nkaba nanayishimira uyu mwanya w'impaye wo kugira ngo mbashe kuvugira ku Ijwi rya Amerika. Nta nubwo njyaga mbyitaho ariko ubu ngubu ngiye kujya mbikurikirana, numvise ko buri wa kabiri saa kumi kino kiganiro gihita.
Nyabona rwose, ahubwo ni wowe ngiye guheraho uzajya utubwirira nabo badamu. Abadamu n'abakobwa mwice.
Umusanzu ngiye kuwutanga, ibingibi nange ngiye kubigira ibyanjye, by'umwihariko ubu ngubu rwose. Murakoze.
Ndagushimiye cyane cyane mbikuye ku mutima, mu mwanya wa bagenzi banjye. Kubera ko ari igihe turi kumwe muri uyu mwanya, ko twese twahereye kera dusaba abadamu gukurikira ibiganiro bakaduha ibitekerezo. None ndabigushimiye, nimuba muteranye murimo no gukora kuboha, gukora ibindi bikorwa bitandukanye, muzajye mushyiramo radio mwumve, hanyuma mujye mutubwira aho dukosheje, aho dukoze neza mudushime, aho dukosheje muducyamure, mutugaye, twisubireho, mukebure, mudukebure.
Mu byo twize nabyo birimo rwose tuzabikora.
Urakoze cyane. Yego, namwe Manuel, wowe ni iki wavuga dusoza akajambo gatoya?
Ibyo nashima ni byinshi. Ndashimira Imana niyo ya mbere. Kabiri, ndashimira igihugu cyacu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndashimira Sevota kandi ndashimira n'Ijwi rya Amerika rimpaye aka kanya. Njye nkunda Ijwi rya Amerika cyane.
Abakunzi ni benshi
cyane, sinshobora. Bega, amakuru abanza ya mu gitondo ndayumva buri gihe.
Iwanyu mu ntara?
Iwacu mu ntara.
Yego, iwanyu mu ntara, tukagenda na ya saa kumi n'ebyiri na ya saa moya n'igice.
Ayo makuru yose rwose no ku gatelefoni ndashakisha nkayumva. Ndabashimiye by'umwihariko, ndashimira Sevota yaduhaye ubwenge. Aya mahugurwa yadukoreye yazigiye, yatugiriye umumaro. Icya mbere gikomeye yatwigishije kubaka ingo z'amahoro. Ni ukuri, mu mudugudu ndi umuntu wubatse urugo rw'amahoro, ngembyiyiziho.
Yego, rwose.
Kandi ni ukuri, si uko ebyadusenya bitabura ariko twabonye amahugurwa.
Reka dushimire iyo sevota nyine natwe kuko yariyo yaduhuje namwe mukaba mutuganiriye rwose ikiganiro cyiza ku buryo mwatanze inama kandi kikaba cyagenze neza. Ndabashimiye mwese, nshimira n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma Cornelius na Aloise Bigirimana kuri mikoro. Njye mwumvaga ne Eugenia Mukankusi, mukomeze kugira ibihe byiza.